yoga be quality vide pamay nafa joddade haltidinde e suko mudon kanon yoga be dulla nafa mudon anagada dum dum fambira suka be muppen kedena sara be yoga be wombe kay yoroso to minya bamako e bankas
antane mer d'enfant
ayo hana haldude e suko ko hebi fu sabi desa hebe tan jom lato suko lalido so wakkal fada halde mudu andata soboy mada tiddinta madu do kay do min kamide halde suka bam sanne sabi de haldude suko mudun non watta so pammi niron so kokka dum birki lobbi min mi debbo non mi de halde bibba rewbe ati dibe kani nangude sabi de sa jey gorko ka yaltan yoppo don rewbe
suka be min kawre le leydi me andi kolitiwide dulla nafa haldude e sara mudun hakkilo mabbe joddade halde e sara mudun be dan jingu teddengal e denago kana joga mabbe koliti mettimu en wida sara be yogabe ngala wattu tawataake hedde mabbe
wi jesi a rosu
do ngomin min e sara bam min kaldata wakkati fur min gajiti takodo min kaymede gajido e sara bam sanne e be kalna kambe tidi kanmi nangude min de jida sara bam kaldi am fu atan kabaruji di tango na kabaru lobo na kabaru metudo min innam kanyum woni gidam mo urmi fu takkindirade on hokka kam hakkilaji lobbi o gidam mo hebata hono mudum
c'est mon maire amayi di monde
sebo hakkile en kolitiwide joddade halde e suko mudun ati jokketedi ana kewi e wi ibrahim jabagate docteur ko wete science de l'education dun fuddan gilla suko ana famdi ka o mo mimsi ko sara be yoga paydun hande do nate golle bawdo wadde kuteji do suko juti neybi
l'absence de communication
mi jomu selay wasude halde suko mudu wakkati fu ina way wodude kutteji kewdi sabi de suko ronkan famde dati if hani nangude ene andi nyaloma hande on neddo hani wattante suko mudu hakkille sanne fu fotano ande kesse be ngorino jomu ar way yide kabaru juggu di tawe ko wana gonga ko way bunude ngurda mudu
kadi war realite sociale
gonga kaltital hakkunde sarabe sukabe nafa ana wodi e mudun ka dun hana had e halatan e wi gida way galo psychologue sarabe an kan attade suka mo bentino ketino dum ben dun ko fawi do joddade haltide ko jogi nafa taw masiba fu watta
halde suko mudu wakkati fur yo hokkude suko mudu no holare a hokkat dum hakkille pammina dum ati lobbi di han nangude idu lato sababu dum so suka beeda holade hore mudum atan fis an hakkune bandira mudan way halde so tamuli kala sidu an way amde hala ta hebay tiida Allah fu
psikolog gida way galo be di wida rafi kaltidal hakkune sarabe di don an way wadde torra bangal yirwere suka le majjun o limti jomu an way hulde bandira mudum rafi holare an wa hewtade dun nadu herninde hore mudun sera hono dun e nandore mudun batte mudun juti neebi o suka an wa latade bondo sombu hon latade jaro dorogoji nadu bandiru ko beedi vide